Igitekerezo mu by'ukuri ntago ari twe cyavuyeho. Igitekerezo cyaje ari uko tukomeje kubona icyorezo cya COVID 19 kiba cyinshi muri iki gihugu ndetse no mu isi yose. Noneho ibitaro bikuru bya Malawi ari byo ibyo Kamuzu Central Hospital byaratabaje bivuga ko nk'abarwayi cyangwa abarwaza barimo baraza ku bitaro, kandi kugira ngo binjire bagomba kuba bambaye masike. Batarimo barabasha kubona ubushobozi bwo kugura izo masike ngo babashe kwinjira mu bitaro bajye kwivuza. Mu kwivuza ibindi byose atari corona, ariko nk'abarwaye malariya cyangwa abagize impanuka bakagira ikibazo cyo kuriha amakwaca magana atanu. Amakwaca magana atanu ni nka 0.7 dolari. Abaturage benshi ntago bayafite. Tubonye icyo kibazo, impunzi ravuga ngo se ni gute twatabara aba bantu batugiriye neza bakatwakira, ni gute twabafasha? Naho igitekerezo cyavuye, impunzi ziriyorganiza, mu kwiyorganiza tubasha kwegera ibitaro.
Iyo mfashanyo mwabagejejeho irangana iki, iteye ite?
Twabagejejeho masike zirenze 1,000, masike zibasha kumeswa. Tubagezaho ibyo bita personal protective equipment, ni imyambaro y'abaganga bambara kugira ngo babashe kuvura abantu bashobora kuba barwaye. Ubwo ni imyambaro twabagejejeho ni 100. Tubagezaho na litiro 100 za hand sanitizer. Ubwo ni hand sanitizer zakoreshwa n'abaganga cyangwa zigakoreshwa n'abarwayi cyangwa abarwaza baje ku bitaro.
Ariko se mujya kujyana ibyo bikoresho, mwari mwabanje kuvugana n'ibitaro cyangwa mwarabyutse mu gitondo gusa muti turagiye, dore ibyo tubazaniye?
Ibyo bintu twabazaniye nibyo ibitaro byari byanadusabye, kubera tubegera twavuga ngo ni iki twabafashamo. Babanje baratubwira ngo tubonye iyo myambaro irinda abaganga kugira ngo nabo batandura, tukabona izo maske abaganga bakoresha ndetse n'abarwayi n'abarwaza bakazambara, ndetse n'uriya muti wo gukaraba kugira ngo umuntu ukoze ku wundi atamwanduza. Nibyo bari badusabye, dukora uko dushoboye kose, biraboneka tubibagezaho.
Mu Rwanda baca umugani ngo ujya gutera uburezi arabwibanza. None se impunzi z'Abanyarwanda ziri aho ngaho muri Malawi zose zifite ibyangombwa byo kwirinda icyo cyorezo?
Hano uko tubayeho, hari impunzi ziri mu nkambi, hari n'abandi babaye hanze y'inkambi. Muri make ntago twumva ko dutandukanye n'abanyagihugu, abamarawite. Twese turi hamwe kandi ikibazo twese kiratureba. Rero iyo mugenzi wacu tubashe kumurinda iyo COVID, natwe tuyirinda uko bishobotse, twese tuba twirinda. Muri make abenshi muri twese hano bagerageza kwambara izo maske, babishyiramo rwose imbaraga, bagafata iyo distance sociale, bagakaraba kenshi bishoboka. Turebye nk'ibyo bitaro bya Kamuzu Central Hospital, ari byo bitaro bikuru byo muri Malawi, byagiraga ikibazo cy'abarwayi b'abaturage baza badafite ubushobozi bwo kugura iyo maske cyangwa no gukaraba, hari igihe n'isabune bayibura. Turavuga ngo mureke twiyoruganize turebe uko twabafasha. Icyo nanakongeraho ni uko izi maske 1,000 zadodewe mu nkambi. Ni ukuvuga ko impunzi zaravuze ngo nubwo natwe tudafite amafaranga cyangwa ubushobozi buhagije ngo tuzigure tuzibahe, twifitemo ubumenyi n'ubushobozi bwo kudoda. Ubwo rero nibyo twakoze, turiyoruganiza, ibyo bintu bibasha gukorwa, tubasha kubigeza ku bitaro bikuru bya Marawi.
Hari ibindi bikorwa se muteganya byo gukomeza gufasha Abanyamalawi ndetse namwe mwifasha kwirinda kiriya cyorezo cya COVID-19?
Iyo gahunda turayifite yo gukora ibindi bikorwa igihe bishobotse, kubera cyane cyane si twakwirengagiza ko igikenewe cyane ari ubushobozi. Igihe ubushobozi buhari bwose, abantu bafite ubushake bwo gukora ibintu bigirira ingaruka nziza iki gihugu cyakiriye impunzi nyinshi. Rero habonetse ubwo bushobozi kandi turakomeza tubushake, twabasha gukora ibindi biruta ibi ngibi, tugakomeza tugafasha iki gihugu, natwe twifasha mu kurwanya iki cyorezo cya COVID-19.